nda
Bwana Yesu
wewe ndiye mwokozi
Bwana Yesu
naomba uweze kushinda
Bwana Yesu
wewe ndiye mwokozi
Bwana Yesu
naomba uweze kushinda
Bwana Yesu
wewe ndiye mwokozi
Bwana Yesu
naomba uweze kushinda
Baba Bwana
hakuna mungu mwingine